hello ഒരു oral ആണ് teacher ആണ്. Hello hello
hello
walaal ku soo dhaw walaal xaruntii salaam waxaan ka caawinaa
wanda waayo ma fiican
wa fiican walaal ma fiican tahay
khayr
alhamdulillah walaal ma sha Allah soo dhaw walaal waxaan ka caawinaa
waxaan seeno furtaa
yaa ana macaan
seeno furtaa
ee saasha samaa application kala soo deg
ya
application ka ee sahalka
haya
la soo deg
haya
ka bacdi ka iska diwaan gali ka marka iska diwaan galiso
haya
xidig lix todoba lix ee qaraac iyo salaan
xaruntii xagga ku taala laakin
walaal xasan wali bay ku taala
asuuli ma ka sii tiga kitada
main branchiga haa waa kaas weeyaan ee maxaa haye midkan kalena oo mula branch wad aragtay ma sahal microfinance
waan guri
haa walaal macaan
laakin deewna degmadeena ilma soo gaarina
degmadee joogtaa walaal macaan adigu
baabil baan joogna
baabil baa joogtaa
ah
wali ma si sahal microfinance soo kuma furna
baabil adigu dandamane
ya
dandamane ilaa cabasho ma jirtaa
ee
ilaa deew wakiil ma keentiin baan jeclaa anaguna ma soo gaarisiin
dandamane ilaa iyo
ilaa cabasho
cabasho
ah cabasho cabasho
aa laakiin waxaan branch baan ku leenaan filayaa baabil dhexdeeda
baabil magaalada gudeeda
haa
dadamana
meeshaas may meesha dadamana ma tiri
haa
dadamana iyo meesha kale tirina maxaa waay
cabasho cabasho
cabasho ay walaalo insha Allah kulay deeq ku liiska kuwa khadka ku jiray ila tahay inay yihiin oo la sameyn doono oo loo sameyn doono moogtay
ayowna
ayuuna kuma tuntay
ayuuna waxaan
ayuuna maana ayuuna